gaandiddo soddoma sagaleessa midhaan dhala Mataayo Toyib 15 Talmaa 2 Waggalattiyya 5 2 2 Talmaa 2 8 Yohaana 15 1 Talmaa 8 Muki gaandiddo kasaanku midhaan gudda dhale honiti jeesso hardom oni waaqa nu kees hojji midhaasiti sunititiif nuti aki muk sunit midhaan dhal kitaabu waaqa waani nuti yed midhaan oni waaqa fedhi gammada nage qaban daamsooma deewe ufi jaweessa yeesso waani yed an muk isan ammo demetti ho isa an keste echane anile isa kesta akum aada midan daltan demetti sil goj dende eche hin daltu hin kutane abidikes busane guwan yeson deki sordob tutum midan gudda dalti fed ishintu wag gamad itkanit anamat iwile kakarti